kama umezaliwa Afrika, lazima wajua kukatika.
Who likes to have fun? What do you know? Like
Jakes.com.